Wakizungumza kwenye warsha ya siku moja iliyoandaliwa hapa Kajiado mjini na kuwaleta pamoja wadau mbalimbali kutoka idara ya mazingira, wataalamu hao wakiongozwa na John Kioli wanashauri kuwa kawi endelevu ni njia ya kipekee ambayo inaweza kutatua changamoto ya kero la umeme, hasa katika sehemu ambayo bado umeme haijaunganishwa.
Unakuwa mama wajawazito haezi kupata mahali ya kwenda kujifungua kwa sababu hospitali haiwezi fanya kazi usiku. Zile chanjo za watoto haziko, manake lazima ziwekwe kwa barafu. Haya yote yanaweza kupeanwa kwa renewable energy ambayo ni kama solar ama wind.
Aidha, Kioli anasema hilo litaafikiwa tu iwapo serikali ya kitaifa na ile ya kaunti itakumbatia pendekezo hilo kikamilifu kwa kuweka mikakati ya uwekezaji wa kawi hiyo ambayo ni ya gharama ya chini kilinganishwa na mbinu nyingine ya kupata umeme.
As a national government needs also to pump in infrastructure that enables the county to incorporate these things. We need to train in the Tibet those artisans who can be able to fix solar equipment. Na mambo ya teknolojia za kutengeneza majiko ambayo yanatumia makaa kiasi ambayo hayatoi moshi mwingi.
Hata hivyo, changamoto ambayo wadau hao walibaini kuhusu usalishaji wa kawi kutumia jua ni baadhi ya solar ambazo huharibika kwa muda mfupi, wakishauri serikali ya kaunti kuweka sheria ambayo itasaidia kudhibiti uzaji wake na badala yake iwashurutisha wafanyabiashara kuuza sola ambazo zinaweza kudumu kwa muda mrefu.
It's not that they are fake. A number of them are real, but their durability is less. They turn it into pay as you go. So meaning consumers, because of the poverty levels, they pay on a daily basis. By the time they finish their loan, the equipment is spoiled. So they end up not benefiting. As a county, they need to write protest letters. They need to work with the relevant authorities because they are known and say, as traders here, we are not going to allow you sell this. So that they protect their people.
Kero lingine ambalo lilikuwa limefunga idara ya mazingira kutekeleza baadhi ya mapendekezo na ukosefu wa sheria. Hata hivyo, tayari miswada kadhaa yamewasilishwa katika bunge la kaunti ya Kajiado. Mkurugenzi katika wizara ya mazingira John Kanini akioji kuwa itakuwa rahisi kwao kutekeleza mapendekezo hayo baada ya mswada huo kupasishwa na kuwa sheria.
Things are really working and we hope that by September we'll have the bills in place which will enable us at least to be able to do what we can't do well because of the regulations, because without the regulations it has been hard for us to really regulate the issues to do with the environment.
Kutoka kaunti ya Kajiado, mimi ni Robert Masai.